izathu esinqala esenza ukuba sithole sisodwe shini eyikhathini eyiningi. Yingoba sifuna into eyodwa, ebese lo omunye umuntu yena ufuna ukuhlwe ngamalengiso kwesikufuna uthi. Ilo mgudu kanye oholela odweshwini kube nongqubuzana. Angikubengelele, kwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibolo Bhithi wakangema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Impakamo, ukuyikhukhumeza, ukuyicabangela, kuthi mase kusebenze ndawonye, konke lokhu kudala ukubuka ngamehlo okwahlulela okugcwele inkungu. Sibuka ngeso eliphikisana nomunye umuntu, kanti naye uvese uzophikisana nathi. Emva kwalokho, hawu ngiyakutshela wena, qhwiza umentshisi ziyasho iy'khotha. Unqubuzana, qala kanjalo ke. Hleze ungacabanga ukuthi singena kanjani kulolu gibe. Ngakho, nakho la kuzocaca khona namhlanje kulesi sifundo. Ngakho, angisho ukuthi isihlobo sami, bese kuyisikhathi sokufunda ukuthatha indlela ehlukile uma oza kuyo naye kumbe lo oza kuyena umbondayi uyaqaqamuka ezandlelanye naye futhi kuwo. EkaJakobe 3 verse 18, kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kuba bakwenzayo ukuthula. Kumqondo oyinhlabamxhwele lona ukusebenza ukuthula ngendlela enokuthula. Akucabanga sekuthiwa esikhundleni sokucabanga ukufuna ukuwina onqubuzaneni, kodwa thina silwele ukubeka amehlo ethu athi njo ukudala ukuthula. Manje lolu hlobo lokuthula luyiwini. Kuyamangaza ukuthi unqubuzano luqhumbuka ngezinto ey'ncane ey'sobala nje zokungabi nokuqonda okubekwa yilo muntu omunye. Abantu ababili abezodabeni ngembono ehlukene. Kuningi ngibona abantu benqubuzana, kodwa bebesho into eyodwa. Kuphela umehluko bayisho ngey'ndlela ezehlukene. Lokhu-ke ngiyekubize ukuthi ukuvumelana ludlame. I-win-win yiyo eluhlobo lokuthula okungcono kakhulu. Kodwa kwesinye isikhathi ukuthula kuzokubiza inani, kwesinye isikhathi kubiza ukuthi omunye ayidele ukuze awine nalo omunye. Futhi lokho into bekwini akuyona into embi, nokho izinto ziyayiqhumbukela. Khumbula lokhu, kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ukuthula kubo abakwenza ukuthula. Ukuba ngumbumbi wokuthula kungaba nzima, kube nobuhlungu, kusengabandakanya futhi ukulahlekela, hayi ikhathi zonke kodwa kwezinye ikhathi. Nokho sithola ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ibusiswa ngabenzi bokuthula. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Kuyithola i-devotion eFresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077.